Halo. Walaal.
Walaal soo dhow.
Walaal waxaan u baahanahay tigid oo jaalaa imisada heneliya.
Walaal barkii saaga gaari baa tigid imisada rabti.
12 barka ma heneliya.
Ana ayada inuu buuxiyo in kale.
Hey. Hey. Hello.
Hello.
Hola.
Hola, hola. Kobi tuban ku buuxa, labi tuban ku banana.
Kobi tuban ku bar ku mid jiro.
Kobi tuban ku bar ku buuxa ban ka wada ha.
Hey, hey yo.
Labi tuban ku banana.
Hey, hey.
Hey, thank you.